wange tojungulude. Brush it, omu kwando tojungulude.
Brian Beats.
Joko lie, put my heart at rest. I love only you, I don't care about the rest. Moringa mata, unjaga zisa maka. Sebona ngo jaliranga ngendo kwebaka. Toni na balo nga mata. Kukwange tojungurude. Mpanda mkwapo mutani matuzi. Kukwano tojungurude. Toni na balo nga mata. Kukwange tojungurude. Mpanda mkwapo mutani matuzi. Kukwano tojungurude. Wasiro undi kuonga kuonga yango kutwale uwese gabe vigamba yango kutwale kila mani yule rezanya aseno tulino kulaba wangamba dege ya muzanyiwo uye nebofu wako nga kafani obeweza ha. Kufila kwa like a fan, utamiza.
Toni na mbalo na mata.
Kukwange tojungurude.
Mpanda mkwapo mutani matuzi.
Kukwange tojungurude.
Toni na mbalo na mata.
Kukwange tojungurude.
Mpanda mkwapo mutani matuzi.
Kukwange tojungurude.
Mpanda mkwapo mutani matuzi.
Kukwano tojungurude.